DKMusicPromos.com.
They call me Chichi. Yeah. Ambitious. Yeah. 12 son. Yeah. Nichin to tap with no money. Ghani's arm story.
DJ Zengerman.
Yeah. Chiloto tipili kisha pene tili lipano kukaba kaba. White coco paycheck sili pila phone seva mene vifani kamen. Agate loto ma play si Charles play fulu ma bills ifu niko saka dosoja chikwam. Olaba paper na manguizo. Team sale sale na mavivi ndiye language masagali. Kwa ule sasadi hard work pays off. Osa basa jila povati taxpayer nilipila na vati. Na footy clean money jeti work shimai ni pansi kumigodi. Sipanzako pakala le 1-2-3 chime chitonya kupanga makwacha makoi ni ngwe mwe. Bile machete kubanki man kungala chikwilili. Matumba fulu vishili kitili kituri na nempa ya findeko. Welcome my son, I repeat my son. Bika maka mwishiwi.
Dare to dream.
Game changer, be your own boss.
Dare to dream.
Uye shoku labo koko wafuma.
Dare to dream.
Kufikolo kulibadi haba bombesha.
Dare to dream.
I'm seated and thinking, pano pesa mbali ya chalo tapabe chisuma. Iti kupempula, iti kulia. The ones that you love are the ones that you hate. You kweni choka kuli pressure. Pressure pa pressure you don't know. Too many pull him down. Usmo seko ba limo. Sibafuna nika kwele ko limo. Limo. Limo nda chonchon kanyoku ba one bo. Pushing all my agendas. Ukwabula the other gender. On a second thought. Ni blessing in disguise. Pembelo yake li powerful. Kuchila pukama li powerful. Success. Process. Kulibeleveta staircase. Zelu ni weka. Dare to dream. Ni free world. Be your own boss. Dare to dream. Ni free world. Be your own boss. Bikamaka mwishiwi. Game changer. Be your own boss. Uyesho kulaba koko wafuma. Kufikolo kulibadi haba bombesha. Bikamaka mwishiwi.
Dare to dream.
Game changer, be your own boss.
Dare to dream.
Uyesho kulaba koko wafuma.
Dare to dream.
Kufikolo kulibadi haba bombesha.
Dare to dream.
Kashi V
MMM Beats
Bakrasi
Generation Music
The Barbershop
Exclusive from CKMusicPromos.com.